ma alna washiza hamwe ibiganiro
dusangira ijambo
Ikiganiro dusangira ijambo kuri iki cyumweru turibanda ku cyifuzo cy'umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije wifuza ko abakozi ba leta bajya bajya mu kiruhuko cy'izabukuru ku myaka 55 aho kuba 65. Muri studio muri kumwe nanjye Edi Rwema. Bwana Frank Habineza uyobora iri shyaka akaba n'umudepite mu nteko ishinga amategeko asanga ibi byafasha gutanga imyanya ku rubyiruko rwinshi rurangiza amashuri rukabura akazi. Sitati rusange igenga abakozi ba leta mu Rwanda mu ngingo yayo 101 isanzwe iteganya ko ujya mu kiruhuko cy'izabukuru aba afite imyaka 65, cyakora uwujuje imyaka 60 ashobora gusaba gushyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru. Kuri Habineza we yifuza ko ufite imyaka 55 ku bushake bwe yafata ikiruhuko cy'izabukuru agatangira guhabwa amafaranga ye yagera ku myaka 60 akabona guhabwa yose. Ibi n'ibindi nibyo twaganiyeho na Bwana Frank Habineza nyiri iki gitekerezo na Bwana Andre Mutsindashyaka uyobora sendika y'abakozi bakora mu mirimo y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Bwana Frank Habineza aratangira atubwira impamvu yifuza ko iri tegeko ryahinduka.
Icyambere nifuzaga yuko ku myaka 50 kumuhemba byafasha cyane ku bandi bifuza kwinjira mu murimo cyangwa mu kazi, cyane cyane urubyiruko kuba nabo bakwinjira mu isoko ry'umurimo, kuko cyane cyane ujya kubona abantu bamwe bashobora kumara imyaka 40 runaka tanto tiene problem facto de estar mal con el mundo no hay gente como carde y se me toma chaca de mí y un de ese un municipio que no me conoce ni está algo aquí en Mocar como yo cuida no da que viene a ver a ver a ver si te ya pero que la tengo que ir a ver un mustaza tanto un pecho bueno a un hija no no ya se me pasa que está en un gusto o sea un chico que hay que andar con este está justo como se le da a ver a ver un poco a Mocar no no tengo aquí y uno hacemos que cada uno hace un trabajo separado a su modo para que se pueda hacer un buen trabajo y se den de la chance de que pueda hacer una tarea de trabajo mínimo y tanto con hacer acaba solo todo para el jefe a su colección de la mafranga ya que se tenía como tirar como no tenía que 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 no tenía kenshi baba bageze mu myaka nyine igira n'ituvuga ngo yiteze kubaho cy'umuntu mu Rwanda imyaka yo kubaho igabanuka cyane kuko ashobora gukora ashobora kugira amafaranga ye imyaka 15 cyangwa makumyabiri nka biragoye cyane niba dufite amashobora kugeza ku myaka 25. Rero ati mu by'ukuri ikiza cyari kuba ari uko umuntu agiye mu kiruhuko cy'izabukuru ku myaka 63 ariko n'undi ubyifuje ku myaka 55 akaba yagomba kuko iyo ugiyemo imbere abagwa makeya
hanyuma se wari wagira ku rwego rw'uko iki cyifuzo cyawe wakigeza imbere y'inteko ishinga amategeko dore ko uri n'umudepite?
Urumva ikintu abasobanura ni uko yatukura itegeko ryanyenda bagatatisi y'abakozi ba leta arimo n'iyo ngingo yari yari itegeko rikuru ry'abakozi ba leta ryakorewe muri komisiyo mbere y'uko ndetse n'umuyobozi nanjye muri komisiyo ndetse n'abaturage twariganyeho cyane ndetse nagaragaje igitekerezo cyanjye cyane kuko na minisitiri ishinzwe abakozi ba leta ndetse n'abandi batatu bo mu cyo cyatwita kanye nabo twatumije gitekerezo bakaje bazaba bakabishyira ariko twa mu gihe cyo kuri fora twabaye mu mutwe maze gutora yuko bigomba kujya no gatatu mu mutwe ihashe cyangwa cyangwa n'abatutsi ngo bige no hino barusizi mu kigali n'ahandi hose bari badufonye barusaye ko rwose imyaka yarwanda.
Dufite kandi na Bwana Andre Mutsindashyaka, uyu akaba ayobora sindika y'abakozi bakora mu mirimo y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Bwana Mutsindashyaka, wewe nk'umuntu uhagarariye abakozi, iki gitekerezo cya Depite Habineza mwebwe mukivuga hiki?
Murakoze. Nibyo, nk'uko na Depite amaze kubivugaho, muri sindika yacu y'abakozi b'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro natwe twifuza ko iyi myaka igabanuka cyane, ikaba n'ubundi kuri 60 ushaka kuba yafata pension akaba yajyamo ku myaka 55. Impamvu ituma abakozi bo muri mining babyifuza ni nyinshi. Abakozi bo mu bucukuzi bwa mining bakoresha imbaraga nyinshi, bakoresha imbaraga nyinshi ku buryo kugera ku myaka 65 mu by'ukuri bahagera bara nta mbaraga bagifite. Ariko baramutse bagiye ku myaka mikeya, wa mukozi muri ya myaka yakoze yizigamira ndetse na experience afite, ukumva ko agiye mu gihe cy'izabukuru kuri iyo myaka yabasha kumufasha ndetse no kuba yabasha guhanga umurimo agifite akabaraga, ndetse akabasha no gutanga umurimo nawe ku rundi rwego rwe kubera ko aba afite ibyo yakoze, bikanatanga na ya mahirwe n'ubundi yuko nabo bakiri batoya babasha kuza bakagana umwuga bakiri hakiri kare. Natwe rero rwose muri sendika rero iki cyifuzo twagisangiye kandi kiramutse kigezweho cyaba ari ikintu cyiza abakozi bakwishimira.
Ariko Depite Habineza kugaragarije ko bagerageje kubihindura mu nteko ishinga amategeko, ariko hageze igihe cyo gutora basa nkaho baganjwe, cyane cyane ko majorite yatoye ko iriya myaka iguma uko imeze. Bigaragara ko benshi mu baturage badashyigikiye iki gitekerezo wowe na Depite Habineza mwifuza ko cyajya.
Birashoboka cyane no kuvuga ngo birashoboka ni nako byageze ku itegeko ryatowe, ariko n'ubundi ubuvugizi burakomeza. Gusa tukaba dufite amahirwe muri close y'itegeko rirebana n'ibyo kujya muri pension yuko hashobora kubaho ko hakwigwaho ibyiciro byihariye kugira ngo bibe byabasha guhabwa ayo mahirwe. Atekereza ko aho ngaho mu biganiro bigomba kugenda bigirwa n'ibyo byiciro bishobora kwitabwaho mu bundi buryo. Ariko kugeza uyu munsi kuko itegeko ariko rivuga kandi ariko ritatowe, turabyemera kuko abadepite baraduhagaritse twese.
Depite Habineza, hari abashobora kwibaza mwebwe nk'abadepite aho kugira ngo mugerageze mukure icyiciro runaka mu kazi, ahubwo mwakabaye muharanira ko urwo rubyiruko mwifuza ko rusimbura abo bantu rwabona akazi, mubihuza gute?
Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo itegeko rijyanye no gutangira akazi nabyo byaragendewe urumva mbere umuntu ujya mu kazi atangira mu kazi afite imyaka 18, naho muri iyi tegeko twarabigabanyije kugera kuri 16 kuva ko n'umuntu ufite imyaka 16 yemerewe gukora niwe nashyiriyeho ngo ko imyaka yo gutangira akazi itagabanyijwe kugera kuri 16 kandi iyo kuva mu kazi ikaba yo itagabanywa gusigara kuri 15. Ubu hose byahura gute kubera ko ntabwo bivuga ngo abaje kwinjira ku isoko ry'umurimo ni benshi batangira ku 16 ariko ntibafite aho bajya. Noneho wabera n'amahirwe asanzwe ahari yo kugira ngo abantu babone akazi nayo ntabwo ari aba benshi kuko tubona abantu bafite akazi mu Rwanda cyangwa bita unemployment mu rubyiruko ari benshi cyane, urubyiruko rwinshi rurangiza kwiga za kaminuza ukabura akazi, ndetse niba bababwira ngo bihangire imirimo ugatanga kwihangira umurimo kuri sititi ntabwo byoroshye kubera ko bisaba igishoro kandi n'imisoro biraho nayo ugasanga no gupfuka akoye cyane kugira ngo umwana w'urubyiruko umuntu wenje kufata cyangwa se washyize amashuri yaba yarangije sekonderi cyangwa se kabira yarangije afite kwikorera biragora cyane. Uretse noneho mu Rwanda umukoresha ufite abakozi benshi cyane ikigaragara ni leta kuko dogiteri purize cyangwa abikora ku giti cyabo ntabwo ari bo bafite akazi kenshi cyane, bivuga yuko hari izindi mbaraga zigomba kongerwamo kugira ngo na dogiteri purize ndetse na sosiyete sivile nayo nayo atanga akazi kenshi, ariko ntabwo birashoboka kubera imiterere y'ubukungu bwacu uko buhagaze. Ubwo ntabwo nanga yuko hakongerwa, ndagishyitse ko hakongerwa uburyo bwo gukora imirimo cyangwa imishinga myinshi harimo na za itandukanye za zo kutita batazi ariko ntabwo iyo kuri tere usanga muzikuri abantu benshi batafite akazi harimo benshi.
Bwana Mutsindashyaka, wowe abo mukorana muhagarariye ntibashobora kuvuga ko ibi ari ibyemezo bigamije gusa nk'aho bikumira abantu bakuze?
Oya, reka ariko twabibona urenge no muri cyane kandi ntabwo ariko tubibona bitewe n'uko urya icyemezo gifatwa abadepite bafata batora itegeko ryo kujya kuri 65 ndibuka ibiganiro n'ubundi natwe twitabiriye urebye niba imibereho experience de vie umuturage w'umunyarwanda ageze ku myaka 68 ibyo ikaza muri bimwe mu bijyanye biba byaragendeweho kugaragaza ko abaturage imibereho myiza uyu munsi yarushaho kuzamuka twese turabibona. Kandi nanone tukiyongeraho tukabirengagijeho umugani kuri gahunda guverinoma yihaye yo guhanga imirimo hafi 200 buri mwaka igenda ikorwa, ibyo nibyo tubona ko ari intambwe itewe. Ariko bikaba twe tuvuga tuti ibyo ni byiza rwose kandi binagerwaho no kuba bikorwa ni na byiza, gusa abantu barebye kuri bya byiciro byihariye nk'uko bifite ibyiciro by'abashobora kuba bajya mu byiciro muri pansiyo ku myaka 50 bitewe n'ubwoko bw'imirimo bakoze cyangwa se imyaka runaka, iyo rumu itegeko ryashyizemo ari nziza ko ibasha gufasha. Kandi natekereza ko itegeko ritorwa ari cyo bashobora kuba kuba riteye nk'uwenda bavuga bati nihazaboneka ibyiciro byihariye bizatekerezweho. Avuga ngo twebwe mu rwego tuvugira rwacu rw'abakozi ari naho umuntu avuga ati icyo cyiciro cyarushaho kugerwaho byihariye kugira ngo abo bantu babe bashyirwa kuri ya myaka nabo bagirirwe amahirwe yo kugira ngo babe bagabanyirizwa kuri iriya myaka. Umuntu akanasanga kandi kuvuga ko byakumira imirimo ese ubwabyo tunarebe abari mu mirimo ni bangahe n'ubundi bajya muri pansiyo kumva tutabihuza cyane, ahubwo twareba tuvuga tuti dushishikariza abantu n'ubundi baba bafite ubushobozi baba bamaze imyaka mu kazi nubwo igihe yitegura kujya muri pansiyo atangira ahanga umurimo azaze hanze agiye muri pansiyo bizinesi yahanze cyangwa se imirimo runaka yahanze na rwo rubyiruko rurangije amashuri rero rwabasha kuyijyamo, tukumva ko ibyo byabasha gufasha mu mpande zombi.
Depite Habineza, bimwe mu bihugu byagerageje gukora ibyo wifuza kugeraho mu Rwanda byo kugabanya imyaka abantu bagiraho mu zabukuru byagiye byisanga mu bibazo bikomeye by'ubukungu, kuko icyo gihe imisanzu batanga yaragabanutse ahubwo ugasanga leta irarushaho gusohora amafaranga ku bantu bagiye mu zabukuru. Icyo gihe wibaza ko mu Rwanda icyo kibazo kidashobora kuba?
Murakoze cyane. Urumva kugira ngo umuntu yemererwe kubona amafaranga n'ubutanse kujya mu zabukuru uretse iyo myaka ni uko agomba kuba yarakoze imyaka nibura 15, ubwo ni mu bakozi rusange. Ariko nko mu bashinzwe inzego z'umutekano ho tuvaho ntabwo agera kuri 15 ho bari kuri 45 43 abandi benshi. Ariko ni ukuvuga ngo iyo umuntu amaze gukora imyaka 15 aba yarizigamiye amafaranga ashobora kuzamutunga kugeza mu zabukuru. Rero tukavuga kimwe n'umuntu yatangiye akazi afite imyaka 20 akora icyo gihe imyaka 15 ikarenga akagiza 20 akagiza 30 abikora yumva rero akaba nta n'imbaraga gifite zo gukora ageze muri 60 nta n'amafaranga umuhaye ushobora no kumwirukana ku kazi birashoboka kubera ko imbaraga zabaye nkeya, ariko wamwirukana ku kazi kandi mbere y'aho habaye bari forme hano abantu bakabura akazi ariko bakabura akazi bakajya bakicwa n'inzara kandi barakoze imyaka irenze 20 ntabwo bakaba batunze muri pansiyo yabo. Ariko kuba batanguze iyo myaka bakabura icyo bajya bakaba ari nuko batunga abana babo cyangwa no kuyiraminizara abanyeshuri kandi bayakoreye igihugu. Tukavuga ati nubwo leta ngo ntabwo yabura amafaranga ahagije yo kwishyura abantu batangiye pansiyo kuri iyo myaka 60 ariko kandi abantu barabitarigisha amafaranga yabo rero ugasanga ziriya za yitwa RSSB niyo kesho sosiyali ya kera aho gufata ayo mafaranga ikajya kuyashyira kuyubakamo amazu y'ibitaro akomeye cyane amagorofa hirya no hino mu gihugu n'abasaba ngo ufite kubura amafaranga y'abaturage akajya kuyishyira mu mishinga hirya no hino. Kandi amafaranga rimwe na rimwe niyo mishinga ubona ni imishinga itunguka ugasanga ari amazu yubatse hirya no hino za Musanze za Rwamagana ayo hose hari abakiriya barimo. Ukavuga ati amafaranga arahari bishobora gusakura abagaye batanga neza kandi leta isanzwe ifite gahunda nziza y'imibereho y'abaturage bakarishamye imbaraga amafaranga yaboneka kuko ntabwo amafaranga y'ubudurugo kwa amafaranga y'abantu bajya kubaka ayo mazu hirya no hino mu gihugu bakayashora mu mishinga runaka myinshi cyane rimwe nakanahombe ni ukuba bayihaye ba nyirabo bayakoreye imyaka irenze makumyabiri byaba byiza kurushaho.
Ariko depite, ayo mafaranga arahari kuko abantu benshi bakiri mu kazi, icyo gihe ugiye gufata icyemezo cy'uko abantu bahagarika akazi ku myaka 55 byavuga ko umubare w'abantu bajya mu zabukuru nawo wakwiyongera, hanyuma abatanga umusoro ukaba wagabanuka, icyo gihe byo wumva nta kibazo byateza?
Nuko umuntu aba yarakoze imyaka irenze 15 akageza mu myaka 20 atangiye akazi afite imyaka 18 akageza imyaka 30 agikora imyaka 40 agikora, ni ukuvuga ngo uwo muntu ntabwo agomba amafaranga ye ntayahari, arahari kuko imyaka 15 irahagije kugira ngo uhabwe amafaranga ya pansiyo. Ni ukuvuga ngo umuntu aba ari mu myaka y'inyongera, kandi nkuko mwabyumvise icyizere cyo kubaho ntabwo kimwe na 38 kuvuga ngo ubonye amafaranga yawe 35 igisibe n'imyaka 3 gusa cyangwa 5 kugira ngo ubukiriho, kuvuga ngo ayo mafaranga ntacyo yaba akumariye. Ariko iyo abonye ku myaka 60 amafaranga yakugira icyo akumariye, cyangwa se wifuza kuko iyo umuntu agiye imbere imyaka 5 mbere ntabwo amuha yose, amuha igice ariko kugira ngo icyo gice cyagufasha kugira ngo ukore ibindi nawe mbese ushobora kuba wanjiza wanshinga n'akazi ukahanga imirimo ukaha n'abandi akazi kuko nawe ngo ukibazaga gukora nawe ku myaka 65 cyangwa 66 utangiye kurisaba hari igihe nari imbaraga zose mu bintu zazagabanuka cyane, ndetse rero murabizi ko n'indwara nyinshi cyane ziba zitajya gufata abantu muri iyo myaka, indwara ziba zidakira kumva yuko byaziza rwose, kandi tuzakomeza tubiharanire yuko byavugururwa kubera ko itegeko igihe cyose iyo rimaze ndumva amezi arenze 6 cyangwa umwaka imyaka 3 bishobora kuba yakugarika ikaba yahinduka rwose, ndumva tuzakomeza tubiharanire kugira ngo bihinduke.
Andre Mutsindashyaka, wowe kuba afite impungenge z'uko icyo gihe leta yabishobora kurusha uko yinjiza, ubabwira iki?
Ntekereza ko kubafite impungenge z'uko leta yabishobora kurusha uko yinjiza akitaba imbogamizi ikomeye, kuko n'ubundi abanyarwanda uyu munsi uko iminsi igenda izamuka, uko imyaka igenda iza, n'icyizere cyo kuba kigenda kirushaho kuzamuka, n'abantu barushaho kwinjira cyane mu rwego rw'abikorera, kandi ukarushaho kubona yuko urebye n'imisoro yinjira umwaka ku mwaka ni kimwe mu bigaragaza yuko ingano zigenda ziboneka. So nkumva tutakagize impungenge z'aho ngaho, ahubwo ko twashyira imbaraga cyane, hashyirwa imbaraga mu gutuma ba bantu ubwabo ba bakozi n'abatagomba gutanga imisanzu barayitanga uyu munsi. Ni umubare wakwiye gushyirwa imbaraga cyane kuruta ko twibaza ngo amafaranga yaba makeya, kuko tasetika z'abakozi dukora ubuvugizi kugira ngo umukozi wese ukorera undi atangirwe imisanzu bwa RSSB mu bwiteganyirize bw'izabukuru, ariko siko bose babitanga. Aho hantu hashyizwe imbaraga icyo gice niwo abatekereza kuri iyo mbogamizi, iyo mbogamizi yavaho bitewe n'uko imisanzu yaba yarakusanyijwe ku bwinshi, kuko urebye nka sekiteri foromeri dufite ni nyinshi, kandi nyamara hari amadedika ahari yagombye gutanga uwo mutaza kugira ngo akore ubwo bukangurambaga abakozi b'abaoruganizedi bagahurizwa hamwe ku masendika noneho babashe gutanga imisanzu yabo y'ubwiteganyirize bw'izabukuru. Hari ndetse na bamwe mu bakoresha babasha kudakata ya misanzu yabo, bamwe baba bakwepa gutanga umusoro imisoro, hari n'abandi ariko babikora nyine kuko batabisobanukiwe. Aho hose kumva ko hakikeneye gushyirwamo imbaraga kugira ngo nawe umuntu aba afite impungenge ngo azatangwa zaba benshi kuruta yinjiye, aho ngaho ntabwo byemeranye nabyo cyane. Twashyizemo imbaraga mu bukangurambaga kugira ngo umukozi wese abashe gutangirwa imisanzu ye muri y'izabukuru yo muri pansiyo, aho ngaho rwose numva nta mpungenge twakombye kuhagira.
Tuvuge ko iryo tegeko rirahindutse, icyo gihe ryareba gusa abakozi ba leta cyangwa se ryareba abakozi muri rusange? Riramutse rirebye abakozi bose muri rusange, ese abikorera ku giti cyabo nk'uko wari ubivuze haracyari ikibazo cy'uko bamwe mu bakoresha badatanga imisanzu y'abakozi, mwumva hatabaho igitutu ku bakozi bakorera abikorera ko nabo bakwifuza ko iyo myaka yagabanuka kuri bo? Bwana Mutsindashyaka, hanyuma na Depite Habineza aze kukivugaho.
Murakoze. Ndekereza ko ntabwo tuvuga umukozi, umuntu aravuga umukozi mu buryo buri rusange, ntabwo bavuga ngo bikorerwe icyiciro kimwe cyangwa bikorerwe ikindi, ku bwacu bose kuko twese turakora dukora kimwe, bibaye byiza byareba uwitwa umukozi wese, nta kuvangura kubayemo, nta cyiciro runaka bibayeho.
Depite Habineza.
Itegeko ukamwe kabiri itegeko ni mungu n'itegeko y'abakozi ba leta ariko iyo myaka ya pansiyo ibari imwe na bireba abakozi ba leta gusa irebana n'abakozi bose muri rusange mvuga ngo itegeko rihindutse ryareba abakozi bose muri rusange ikindi nakongeraho ni uko imyaka logike yacu abagenzi neza batemera rwose uko abantu bava mu kazi hakiri kare abandi benshi barinjira uvuga ngo nta ntabwo haba hari ikibazo cy'uko ngo amafaranga azabura kubera ko niyo abantu umujyi wavuye mu kazi afite imyaka 50 n'itatu kirimo gusara ariko ushobora gutangira gusaba kuvamo kubera 50 n'itanu barubyiruko rwose wemerewe gutangira akazi ku myaka 16 ruhita rwinjiramo rukazira icyo cyuho niwe ruhita rutangira gukotiza gutanga umusanzu wabo nivuga ngo bihita bizira icyuho kandi niba n'ikindi by'amafaranga abantu batanze baba bamaze imyaka 20 n'itanu bayatanga urumva ni ukuvuga ngo ayo mafaranga yabo aba yaragiye ahari noneho n'abandi baje bashatse nabo bakayatanga muri ekonomi rwose waba uri mbwa cyane nta gihugu cyari gihari kuko bamwe bavamo abandi binjira ni ukuvuga ngo ntabwo bavamo mu kazi gasigare nta muntu ugakora abandi bahita bakora icyo gihe amafaranga akomeza aza rwose nta gihugu cyaba gihari.
Hanyuma se kuri icyo kibazo cya bamwe mu bakoresha badatanga imisanzu cyangwa se batarasobanukirwa neza agaciro n'akamaro ko gutanga imisanzu y'abakozi babo icyo gihe ni iki mubasaba gukora?
Ibyo twavuga amahirwe yuko n'itegeko rigenga RSSB ari cyo gihugu gishinzwe uwiteganyirize amahirwe akorewe muri komisiyo mbarizwambo y'imibereho y'abaturage nabyo twabishyizemo ingingo nyinshi zikomeye ko RSSB ihabwe ubushobozi n'ububasha bwo guhana abakoresha abo aribo bose baba abo muri sekiteri pirive cyangwa se n'abandi bose batatanira umusanzu abakozi birimo n'itegeko ku buryo hariho kubakurikirana nta mukozi ndetse dufite n'uburyo bwo gukora igenzura muri komisiyo yacu twakoze igenzura itegeko ry'umurimo ukuntu ryubahirizwa tugenzura mu bikorera ari muri za sindika ndetse twagiye no ku mahoteli atandukanye tureba niba abakozi bahabwa amakontara ngo itegeko yuko umuntu wese ufite akazi udakora amakontara kandi n'abakozi tukabakangurira yuko batagomba kwemerera gukora batanga kontara kubera ko niba batanga kontara nyine bigaragara yuko batazabona uko biteganyiriza cyane cyane abakozi bakora muri za hoteli mu bigo bitandukanye mu nganda niyo kontara neza atiremewe ahubwo umuntu akayitangira n'uwo musoro ndetse n'iyo misanzu igatangwa ni ukuvuga ngo itegeko rirahari ndetse twatangiye no kuri iryo suzuma turimo ryubahirizwa ariko harimo ushinzwe kubikurikirana ku rwego rw'akarere tukabaha umugenzuzi w'umurimo cyangwa reba insipekita ku rwego rw'akarere abagomba buri karere kose ko umuntu atambukamo ufite reba insipekita agomba kugenda areba abakozi bo mu karere niba bafashwe neza byubahiriza itegeko kandi uwo ntabwo ashinzwe kureba abakozi ba leta aho bagomba kureba abakozi bose abikorera abo muri gahunda ahandi hose nkumva yuko itegeko ryubahirijwe kandi nkuko hari na sitarategi kugira ngo ryubahirizwe icyo kibazo cyakemuka.
Depite, sinzi niba mufite imibare ariko se iyo murebye ku mwaka abantu bajya mu zabukuru bageje imyaka hagati ya 60 na 65 baba bangana gute? Hanyuma igihe mwatoraga ririya tegeko ibyifuzo byanyu bigatsindwa, abo mwari muhanganye cyangwa se abatarabonaga ibintu kimwe nk'amwe, niba iki baheragaho kugira ngo batemera ibyo byifuzo byanyu? Gusoza Bwana Mutsindashyaka, waruvuze ko iki ni icyifuzo gishyigikiwe na benshi mu masindika yanyu, ni iki mukora kugira ngo ibyo byifuzo by'abakozi banyu bizashyirwe mu bikorwa?
Murakoze n'ubundi sendika cyane cyane izacu aporoshe dukoresha icyo twashyize imbere ni guteza imbere ibiganiro rusange mu kuboneza ku biganiro n'abakoresha ndetse na minisiteri ifite mu nshingano zayo twizeye tudasikanya ko mu gihe runaka impamvu zimaze kurushaho gusobanuka ndetse n'abagomba kubigiramo uruhare nabo bamaze kubona ko koko ibyo abakozi basaba ko nta kibazo biteye mfite icyizere cy'uko hari igihe kizagera bigakunda kandi bikemerwa kubera ko mu biganiro dukorana n'inzego dukorana nazo yaba ari urwego rw'abikorera yaba ari abakozi ba leta n'umurimo tuganira nayo munsi ku munsi n'amategeko icyo kenshi abantu bakunda kukigarukaho kandi icyiza tugira tunashima ni uko uko ikibazo gikunda kuganirwaho niyo mpamvu kikarushaho kugenda zibonerwa ibisubizo igihe kigera bakavuga bati ariko birakwiye yuko ibintu bibasha guhinduka kubera ko nk'uko Honorable yamaze kubivuga amategeko ashyirwaho ku bw'ineza y'abaturage iyo bimaze kugaragara yuko itegeko runaka rikeneye kuvugururwa bigashyirwa mu bikorwa ibyo ngibyo dufite icyizere cy'uko bizakorwa kuko rimwe kabiri leta yacu ikunda guhindura amategeko bitewe n'uko ibona ko hari impamvu runaka ibyo bimukwiye guhinduka icyo rero ubuvugizi burakomeza bugakorwa ndetse n'uko impungenge ndetse n'imbogamizi zigenda zikurwaho ibyo bikagenda bigira kimwe n'uko natwe nk'amasendika uko iminsi ikomeza kugenda izamuka uko abakozi bakomeza kugenda bitabira umurimo uko imibereho myiza y'abakozi ikomeza kugenda irushaho kuzamuka ndetse n'igihembo kirushaho kugenda kizamuka ntawamenya n'ubundi hari igihe kizagera n'abakozi bagasanga ahubwo wenda hari uko bigomba kugenda iyo myaka bikaguma uko byaba bimeze icyifuzo cyabo bakavuga bati kibabere bitewe n'uko burya condition de travail bituma akenshi abantu bavuga bati ariko ndumva naniwe ngiye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru uko uko uburyo bw'imikorere burushaho kugenda burushaho kuba bwiza cyane ntekereza ko hari ibisubizo bigenda biboneka mu buryo butandukanye icyo cyizere kizarushaho gutuma ikindi navuga mu mwanya mwari mumpaye ni uko ndushaho gusaba kugira ngo abakoresha ni ukuri badashyira abakozi muri pansiyo mu bwiteganyirize bw'izabukuru rwose babikore kuko kimwe cy'itegeko rirabiteganya riranabivuga nta mpamvu yo gutegereza yuko bagombye kuzaza guhanwa kugira ngo bashyire abakozi babo mu bwiteganyirize bw'izabukuru abakozi nabo bagenzi bacu hari abakozi nabo baba bakiri ku rwego rwo hasi rw'ibyiringire bamenyere kwikorera muri bwa buryo bw'akajagari bwa muri informeri nabo ntibagira uruhare mu kumva yuko bagomba gutangirwa nabo bapange bemere uruhare rwabo kugira ngo bagire uruhare mu gutanga umusanzu wabo mu bwiteganyirize bw'izabukuru izo mbaraga zacu twese abakozi n'abikorera ntizishyira hamwe ashiki ari ubwiteganyirize buzazamuka abantu bakazajya babona umukozi yuko atateganyirijwe ari uko yagize impamvu zituma koko agiye mu kiruhuko cy'izabukuru ahindutse umuzigo kuri leta kubera ko ntiyigeze ateganyirizwa agiye kwinjira mu cyiciro cy'abagomba gufashwa mu gihe nyamara yagombye ko ubwiteganyirize bwe bw'izabukuru bwabwo kuba igihe cyose avuye mu kazi icyo rero bakoresha bagomba kukidufashamo kugira ngo turinde imibereho myiza y'aba muturage izarushaho kugerwaho neza kubera yuko itegeko riteganya natwe amasendika y'abakozi turakomeza none ubukangurambaga bwo kubwira abakozi ko bagomba kubigiramo uruhare kugira ngo bumve ko kwiteganyiriza ari ngombwa ni ibyo ngibyo nimba navuga kandi ni ukuri tubashimiye ikiganiro mwateguye
urakoze depite Habineza icyo cyizere bwana Mutsindashyaka afite muragisangiye depite Frank Habineza ukaba n'umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi n'ibidukikije nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire nawe bwana Andre Mutsindashyaka ukaba uyobora sindika y'abakozi bo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro nawe nagira ngo ngushimire cyane ku bw'ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire nshimire namwe nshuti mwari muteze amatwi ikiganiro dusangire ijambo cy'uyu munsi muri studio mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.